Mr. Melody. Midomoni mwao we nami, kila kitu ni kuhusu we nami. Wanaongea sana we nami, hatufika tulingani we nami. Tena jitunze vizuri naomba uhai, duniani vita tupendani. Jiepushe na kiburi utata ufai, niamini mimi utafurahi. Kila nikiwaza naogopa kuona machozi unadondosha, na hofia kama utaondoka. Wewe ndoto yangu nitakukosa. Kila nikiwaza naogopa kuona machozi unadondosha, na hofia kama utaondoka. Wewe ndoto yangu nitakukosa. Hatuchoki viporo vya jana tunakula, na hatumwi tumbo.
Hatumwi tumbo.
Hata wapige zongo tutasimama, na hatuendi kombo.
Hatuendi kombo.
Tukilala njaa
uhai,
oh yeah yeah,
bora uhai,
tumeshiba
uhai,
oh yeah yeah,
bora uhai,
oh tukilala njaa
uhai,
oh oh oh,
bora uhai,
bora uhai,
bora uhai,
yeah,
bora uhai.
Zidishe upendo, lifanye listawi pendo. Kisha zidishe mwendo, lifanye minidate. Basi subiri kesho, kidogo minipate. Tutawauzia leso, machozi wayafute. Kila nikiwaza naogopa kuona machozi unadondosha, na hofia kama utaondoka. Wewe ndoto yangu nitakukosa. Kila nikiwaza naogopa kuona machozi unadondosha, na hofia kama utaondoka. Wewe ndoto yangu nitakukosa. Hatuchoki viporo vya jana tunakula, na hatumwi tumbo.
Hatumwi tumbo.
Hata wapige zongo tutasimama, na hatuendi kombo.
Hatuendi kombo.
Oh, tukilala njaa
bora uhai,
oh yeah yeah,
bora uhai,
tumeshiba
bora uhai,
oh yeah yeah,
bora uhai,
oh tukilala njaa
bora uhai,
oh oh oh,
bora uhai,
bora uhai,
bora uhai,
yeah,
bora uhai, bora uhai, bora uhai, bora uhai, bora uhai, bora uhai.